ZLouder.com.
Yeah.
Ladies and gentlemen, Blue World Records.
Negro. Stage Eliu. Your maps are
Osangala waulezi. Opportunity bwela ones. Anatose tiri na future. Osangona tulo chabe. Osangala waulezi. Opportunity bwela ones. Anatose tiri na future. Osangona tulo.
Sometimes meshwa ya teka. Ufight yanga undertaker. Waikala love nga mchele. If you come a fiery luba nefichele. Ula konkonsha tabasuka. If you be fiery come katafisuka. Take it easy, we nenuka. Milo ni yako yo season. Echu matacha kwa tomotundu. Milo ka ulolumpundu. Da uomba Milo atibwana. Da ufiala Milo wana junior. Loser Milo atiwina. Komboni boy Milo mayadi. Fiose ni nishita. Maile palo le alafika.
Danse tipo. Tinga titike Milo. Future ni yako. Chosa paulesi. Danse tipo. Tinga titike Milo. Future ni yako.
Ah. Ifindu fiose ni nishita na season. Milo ikafika season. Heo walese kalelo nikateka. Na mabimbinga ya ima yala teka. Kwata faith ulufia na focus. Milo kashitia focus. We ule chula wisakamana. Milo kekela kukamana. Wimono kufina makumbi. Milo chalo chimbi. Fukama alomba. Mbaya we wala sukansa.
Danse tipo. Tinga titike Milo. Future ni yako. Chosa paulesi. Danse tipo. Tinga titike Milo. Future ni yako. Ah.
Yeah. It's hard to fight a battle alone. Unless you have someone to lift you up when you fall down. Mochish kuba pam pam obonse. I see.
Exclusive to ZLouder.com.